waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dhanka wararka ugu dambeeyey ee covid-19-ka, talaadadii 9-ka bisha Agoosto 2022 ayaa Australia, sida warbixinada rasmiga ahi qorayaan, waxaa u dhintay caabuqa covid-19-ka ugu yaraan 104 qof, iyadoo 44 dadkaasi dhintay ay gobolka Victoria ku dhinteen, halka 25 ka midana ay New South Wales ku dhinteen, iyadoo 24 kalena ay gobolka Queensland ku dhinteen. Gobolka South Australia maamulkiisa ayaa dadweynaha uga digaya in lagu dhufani doono ama la saari doono ganaax gaadhaya $1,000 dadka aan iyagu xidhanin waji xidhka ama face maskiga wax loo yaqaano waqtiga ay raacayaan gaadiidka dadweynaha. Saraakiisha ku hawlan arrimaha COVID-19-ka ee South Australia ayaa xusuusinaya rakaabka basaska, tareenada, iyo sidoo kaleete taraamada wixii ku saabsan shuruudaha waji xidhka ee gaadiidka dadweynaha 4 toddobaad ee soo socda. Xayeysiis dadka wacyigelin loogu sameeyey ayaa sidan u dhignayd: saraakiishu waxay u jari karaan cidda xadgudub halisa ka gashaa dhanka amarada COVID-19-ka digniin qoraala oo la siiyo qofka, amaba 1,000 ganaaxa oo loo jaro. Waji xirkuna weli waa qasab Australia dhexdeeda marka la raacayo gaadiidka dadweynaha. Xukuumadda Victoria ayaa dadweynaha gobolka u qaybin doonta 3 milyan oo waji xidh bilaasha, waxaana laga heli karaa waji xidhkaasi bilaashka ah goobaha dadka COVID-19-ka looga baadho, xarumaha caafimaadka, iyo shabakadaha gaadiidka dadweynaha. Dhinaca Queensland, sara u kaca haddaba cudurka COVID-19-ka caabuqaasi ee hadda ka jira gobolka Queensland ayaa bilowday 25-kii bisha Julaay ee sanadan. Madaxa caafimaadka ee gobolka Queensland ayaa isagu saadaaliyey sara u kaca xiga ee COVID-19-kuna in uu noqon doono ama uu dhici doono bisha December ee sanadkan ee nagu soo aadan. Western Australia dhankeeda, haddaynu fiirino laga bilaabo 15-ka August, gobolka Western Australia waxa uu dhimi doonaa howlgalkiisii cudurka COVID-19-ka, isagoo hoos u dhigi doona heerka digniinta casaanka ahayd, dibna ugu celin doona heerka digniinta buluuga ah. Talaabadan ayaa u ogolaani doonta saraakiisha caafimaadka Western Australia ee safka hore uga jira ka hortagga COVID-ka in ay dib ugu laabtaan howlihii ay sida caadiga uga hayeen xarumaha caafimaadka. Waddanka Australia, sida warbixinada rasmigu u caddaynayaan, xaaladda caabuqa COVID-19-ka waxa ay gaadhay tan iyo bilowgii cudurka ilaa iyo 8-da Agoosto 2022 ku dhowaad 10 milyan oo kiisaska caabuqa ah oo waddanka Australia laga helay tan iyo waqtigii uu bilowday ilaa bisha Agoosto aynu ku jirno 8-deeda, iyo sidoo kaleete 12,355 dhimasho ah. Waaxda caafimaadka ayaa sheegtay in da'da dhexe ee dhammaan kiisaska dadka COVID-19-ka laga helay ay tahay 31, halka da'da dhexe ee dhimashaduna ay tahay 83. Daraasad cusub ayaa iyadu muujinaysa in COVID-19-ku uu ahaa sababta 3-aad ee dhimashada ugu weyn sanadka 2022. Wuxuu galaaftay nolosha in ka badan cudurrada waaweyn ee iyagu dilaaga ahaan jiray ee horay loo yaqiinay, sida cudurrada wadnaha qaar ka mida iyo sidoo kale kansarka sambabada.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.